sizwe intandazo yami baba. Sale sewenzela wasale bami nkosi. Awungosi sizwe intandazo yami baba. Sale sewenzela wasale bami nkosi. Awungosi sizwe intandazo yami baba. Sale sewenzela wasale bami yami ngwazi ukuvusa ikhaya. Nkosi baba sizwe intandazo yami.
Hello, Tasha.